studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ona heɗi ɓe studio tamani oɗo sahaa yo sakiki moɗo Ousmane Diko haalanta on kabaruji gonɗi ɗo ɗi juuɗe men zone Laprasi Labamako Salim Diara wonanen to ɓoggi janɗe to. Massibaji kewɗi gaɗi le paale kewɗe wuddu leydi meɗen cakkite yontere ƴaɓɓinde nde capanɗe kewɗe yimɓe noon massib mbina le golle yimɓe jomɓen kaɓorɗo ɓe anda koko goni wattu hannde en ɗi massibaji aɗen ndengui le wuddu leydi meɗen e ɗiɗu e ley wattu mo dabareji kewɗi gonda faaɗi keɓane jogola keɗɗen hen Ousmane Niali Boulou fa keɗɗo. Massibaji kewɗi gaɗi le paale kewɗe wuddu leydi meɗen le cakkite yontere ƴaɓɓinde nde capanɗe kewɗe yimɓe muɗum massib mbina le golle yimɓe jomɓen kaɓorɗo ɓe anda kanko goni wattu hande ɗiɗo massibaji ana ndengui le wuddu leydi meɗen e ɗi le wattu ɗu mo dabareji kewɗi gonda faaɗi keɓane jogole keɗɗe nan Ousmane Niali Boulou.
Pede gendi gondi ley commune Djungani ley cercle kor yimɓe jomɓen kaɓoɗo ɓe anda goni kippike dow muɗum alan o neɗɗo goto barmi hen bogguji ɗiɗi kuɓɓama ko yimɓe ton kolliti wiide e wi mabɓe fa han yimɓe ɗiɗon mbarama ɓe jaaɓe ley galle goto ɗum waɗi ley gendi anana fa hande ley commune Djungani assure ƴaɓɓine nde fa han yimɓe jomɓen kaɓoɗo ɓe anda goni kippike dow d'accorde numu daga gendu sumuni ɗo e masina anawara e kilométre ŋa capanɗe nayyi e joyyi ley région Ségou ɗo hollitama wiyeede yimɓe joyon mursitama yonkiji mabɓe jeenon barmi tatonɓe ana nawni sanne ɓe naɓama suudu docteur ñanankoro Fomba e wi yimɓe ɗe nokkuje ko yaata yimɓe sappo gari wattu 10h wadde obbonanda gonnoɓe ley mobile pick up gotel ley cakita yontere ƴaɓɓine nde Amiri Ombori on nokku gonɗo ley cercle duwansa yimɓe jomɓen kaɓorɗe mbari ɗum ley on wattu goto jokko maire tatoɓo wonkoro Moussa Dambele kañum du sikkitaɓe terroriste en cuuti ɗum on nokku gonɗo ley cercle bankas ɗum fuu ley wuddu leydi men ndi waɗi.
Massibaji ɗi gadden hono laami région o e ministére mumen heedi ko syndicat dardi ɓe garta le galluji deniɗe ɗe wawde foccodirde ministére nde dardi ɓe fuu ɓe garta ɗo ɓe petta ɗo nanno kanko Ousmane Christian Diarra o secrétaire général SINAC wonko haaddi e Fatty Yatara Baté Madjoun keɗɗen hen Mamadou Sama Sew.
Ne darda fa hannde yimɓe amen gonɓe nder cercle uji jitti kañe arrondissement ngaji capanɗe joyyi e joyyi yo fof gara nder ngallure mutti mba nokku goɗɗo ɗo ndenago ɓuuri fof tawede muɗum fa wattu mo guɓe kabtoɗe ɗe fof teta kaɓorɗe ma fa wattu mo ndenago hewtama keƴaɓe laamuɓe gonɗo ɗuɓe fof tawrede e farati jon en kaɓorɗe ɓe ne jawi sanne keƴaɓe laamuɓe nden noon ya fof ɓe ma aniya torra fewde mabɓe ma bunude gollirɗe mabɓe ɓuuri fof ɗiɗo lebbi cactiri ɗi e misal alo Kani Bonzo Kenyeba Dire e Sanga ɓeydade ɗum ɗon kala ko woni waro horeji e guidali laam o ɗumno na deƴƴini dow muɗum.
Kala ko jiɗɗa famande dow kabaruji studio tamani fanda dow WhatsApp ka aɗa wawi noddude numéro 82 99 11 62 82 99 11 62. Ko jonkunda tawre henna e heɓango jogala tiiɗala wuddu leydi meɗen ko heɓi ɗum hebbini haala fa sanna o laaminoɗo hitande 2013 nde yo kanake leydi meɗen waɗi ɗum keƴaɗo muɗum mawɗo fanda jogala tiiɗala wuddu leydi men motti hakkillaji muɗum ana certi yogaɓe ka ana jamiri yogaɓe ɗum noon kolliti o wawanaka o wawana fanda muɗum kanko Mohamed Ali Aga Leyda ila motti to wonko heɓani en keɗɗana hen mumdi sendi bu
aujourd'hui le problème du centre à mon avis
ndi e hakkille an yo jonkunda e hoore mum noon saabe kanko waddi France kañuminisme golle mabɓe bangal kabaru ndenagu wala ko nafi ɗum weeli kan ko jonkunda suɓama a wawa haaldude e yiɓele wuddu leydi ndi tawe a wawa haalde fulfulde kadonkore korogoronkore kañibo manonkore nden taykitiɗen tiɗalaji ɗi yo jonkunda wawi heɓɓude dabare eko waɗino konna miɗo miila wiide miɗen kaani yoppude jonkunda o waɗi wattu makko o nayiwi tampi ana hani o fofto omo andani kabaru leydi ndi yo Amadou Toumani Touré iwowo le wuddu leydi ndi mo andi yimɓele ton hanno ɓameede kanko wawi huncande hoore tiiɗalaji ɗi ɗum weeli kan ko jonkunda ɓamama laamade wuddu leydi ndi yo kanko andani ɗum yalamen yo ɗum laato neɗɗo wawɗo reenude min so tawi yo dabare tottude laamu jonkunda ana hani o tottan démission makko wotte kesi laline o wawa heddade bamako
hono donnugol kamiyoji mawɗi ɗi ana kuɓɓi hoore du donnoɓe dow laawi ɗi eɗi paɗo e laawol ngol saatu fa eɗi kanda ka kanko saria ngam majji noon ana wonko mumide sendi bou heɓane keɗɗene Ousmane Niali Boulou e mumide sendi bou e hoore
wattunde mobilaji mawdi di kani doggude donnobe tabaki dum wonno ko Jibril Sidy Bé directeur communiste bangal jottingol yawara le ngallure bamakonde holliti wide
l'arrêté en vigueur
dit sariangaji joinaadi kambara yawata mobilaji mawdi yo do pont arando e dido balla be ben kani ngabude do majuna iwde jamma 23h warde e 6h bete tan ko wonani pontato balla yo 22h warde 6h bete ka ko wonani yawata mabbe le ngallure nde tawe be ngabbay do pont arandi dididi yo 10h warde 12h ko wonani pontato balla yo 9h warde e 11h
9h à 11h
war o yafa kasaraji lawi buito directeur communiste kabaru jottingol lawi o holliti wide syndicat transporteur embe kanyo huminibe jottinde yawara an kan daranare fa sariaji bamadou lawi di tabe
effectivement
gonga kayya min taykiti di sariaji tabbatake jikke men ana do syndicat donnobe mobilaji mawdi yalla idum tabbe miden darda e police be dunna be tinno e tabugol mon
hedde donnobe kam yoji be jeddidi halaji e mabbe e be tabo sariaji bamanaadi mobilaji mawdi di
minen donnobe mobilaji mawdi kayya miden tabba sariaji di bete 7h warde 8h30 min jaltata tiagal mun 9h warde e 11h30 miden fuddi tafa 13h warde 14h tiagal mun fa jamma so min jalta
jamara den holiti wida titala mudum fa hebene jogala dow lam o dum woni police en kuminibe jottingol laybe dum wadani
dabare mun kayya police be e anajar jogi dum kambe kani hay budde dum mine bibbe leedi ndi kay wala fu ko min bawani dum
farde o titalla jombe mobilaji mawdi hebene jogala jobe do lawi di kolliti metti mo ben e kolliti wi wala fu ko mbay wadde goddon se wana munyirinde ni
sottobe hudoji ha koji ledde itobe di leladeji meden di ana kewi le ngalluyi de nena golle mudon ana hokka kebal sabe dabaji codante fa ngurno hono fu dun jogara fa nda seria mumin sendebe usman yali buri on ka kebani hen kedolenda
Bamako miden kawrita e cottobe be do lawi yokaji kanye le lumo e buri fu de midi jabike di hudo ha koji jo en dabaji ana kenyo sodude dun no sobe be kota cuudi e wi sottobe yokabe idun walla be hebude cogu gure mabbe fe so tawetti dalaji ana hen
bonne be bimbruni
du jeddi joni mi sotto ledde e hudo abbandu dum wadanno golli golle mum ko yaa du cappande tati dum golle tiddo ka neddo na wawi wurde do makko nafa won hen seeda dum buri dina heddare juudi habbondirde juude mum sa suko sa mawdo ada hani gollude fa keba burna hore ma
yo do lawi kangaba sibi e segu ciotobe hewbe dartuita dun satu e moto nanegesu yakuba jara cioto hudo hako ana haifa ozufuro en samde do mabbe kanyiti dalaji kewdi ko be kebata do lawo
ozufuro en ana karto min do lawi woto fu watti yoga do lawi mawdidi ebe nanga juude amen teme didi de nukku jogaji teme dere wana gonga nangude di kalisi je juude amen sabi ngattataake e jawdi suudu baba do lawi di jombe moto ngaji koyde tati ana gompinami watti yoga ana chaminami
e wi kejabe gollirde ozofure golle mun yambiraka sinaso jom e bami kaytaji admusadamu ana wara e teme joy buudi sefa so wana dun be benkani jukkede jukkoje mun ana wara hakune yobugol ujunaji sappo buudi sefa kanye uddede kasu e wattu mun andon wiide be sottobe hudo hakoji yo sababu accident ngaji kewdi do lawi batte dongal mabbe ana teddi
kan puddo aljumaare nogaygo leuro juin 2019 yambere mudun chapantati dido berda ana wonda le leedi egypte egli fida e murabitun leedi mauritanie nena malidu ana wondi e les poules e mauritanie fawarde e tunisie kanyu e angola
studio tamani yo fabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
Sengarti e kabaruji region ngaji medan sans les régions Ségou Awgal Sankemo welale hikka sabe wonki heddi ma hen le donnuru motoji kada dun ka jaati nanno sukabe yogabe be habitibe nangi koliti metti mu en se ndirene radio voix des jeunes fakaki yogaji bonna bete hande heddi tasigadu lamu ansongo les régions gawo o jogi be kabaru be anda ko gonno udite yite fewde mobilaji didi yurano de le leedi Niger fay goto non masimbina ka hen reno eton kunchanali hore fayko andani ko tarkin les cercles en songo les régions gaa odo yimbe muuda na gonde chaadele ndiyam debbi handen batte hono bongol sato o kanyi e bebugol buli di rewbe sukaabe fu njaa kilometreji kewdi ndartode ndiyam yimbe muuda na ngadi noddango fewde e odo kabar yalla na keba notede yo do kaddo e dido kabaruji kedde heedade fande yewtere ma ne yeso yen tawde ko wala.